dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
abakunzi ba radio y'u Amerika muri kumwe nange Etienne Karekezi ni ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu ikigari mu Rwanda Eric bagira ubusa waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi
mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyacu kuri uyu munsi twagihariye ingingo y'ubucuruzi bw'akajagari mu mujyi wa Kigali ni Eric bagira ubusa basuhuza ikigari mu Rwanda ukivuga abazunguzayi mu mujyi wa Kigali byumvikana vuba ko ari abantu bakora ubucuruzi mu kajagari butunze batari bake ni tuvuga batari bake ni ukumvikanisha ubwinshi bw'ababukora ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo bwemeza ko butazi umubare wabo abazunguzayi bahora bahanganye n'inzego z'umutekano kubera ko n'ubucuruzi ubutegetsi bw'u Rwanda bufata nk'ubuteza umwanda umujyi wa Kigali amahanga ashyira imbere mu mijyi isukuye Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyo mu 2015 cyatunze u Rwanda gatoki ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu ni icyegeranyo kivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda busakumira abazunguzayi indaya abasabirizi inzererezi n'abandi bukabarundarundira muri gereza izwi nko kwa Kabuga Igikondo ku bwa Human Rights Watch ubutegetsi bw'i Kigali bufata abo bose nk'abadakenewe mu mujyi wa Kigali kuko ugomba kugumura bagirana Muri iki kiganiro turumva abazunguzayi ndetse n'umurongo ubutegetsi buhagazeho kuri iki kibazo. Kumva uburemere bw'iki kibazo byareberwa mu ndorerwamo y'abamaze kuhasiga ubuzima kubera ubu bucuruzi. Batatu bamaze kugwa muri gare ya Nyabugogo mu gihe cy'imyaka ibiri bazira kuzunguza. Uwavuba ni Theodosi w'amahoro wishwe ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu. Aya majwi byari bigoye guhita ubona uwakuvugisha tuje kubera gahinda yumvikanisha uburakari bw'abazunguzayi babonye iby'urupfu rwe.
Abantu batatu yungu ni wagatatu kandi bamwica icy'amazi amashusho amashusho arahari amazi arahari ariko icyo muntu
barabazize iki
ubusunguzayi ko dushaka kubaho gusa
abamukurikije umwana wiwe aratuteza abaje urumva yarahetse umwana noneho batigishe baheza baramukubita baramwica umwana bamuhetse
urwanda rufite amahoro abantu bakomeye
abantu bazima batabatirije abantu
Kuzunguza bifatwa nk'amahitamo ya nyuma yo gushakira imibereho i Kigali. Uyu wahaye ubuhamya ijwi rya Amerika ku rupfu rwa Theodosi w'amahoro si umuzunguzayi ariko yari Nyabugogo biba kandi niho akorera.
Ibyabereye hano byo ni nk'agahomamuntu kuko abita ko ari inkera gutabara baje bafata uwo mudamu yacuzaga ibijyanye n'amaji baradukira baramuhondagura sinzi niba hari ikindi bapfaga ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe umuntu w'umudamu bagezeho bashyiraho n'ingumi byari bikabije ngiye kubona mbona bamwatatse n'ingumi mbona barakubise n'abantu barahurura bati n'ibiki n'ibiki tubona umudamu yikubise hasi tubera ubukumwuka uheze bari bageze kuri bane bacitse birukanka nibwo abaturage bavugije induru cyane biro barasara barisaza barisaza bati ntago bishoboka nibishoboka ubwo bakoze uko bashoboye abashinzwe umutekano baragira nka polisi nyine bahita bahamagara mbirase mu buryo kugira ngo batabare uwo muntu wari uryamye aho ngako umwuka wari waheze noneho abaturage nibwo bavugije induru bati ntumushyiramo 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 ahubwo ni ngombwa ko tumujyana aho polisi yashyize abo bantu bakajya kumwihambisha
kubashikiriza natwe tukababona byibura ubwo nibwo bahise baterera umurambo bahuzanye bawufashe sinza bavanye ingobyi y'abarwayi menye bayifanye muri ambulance baramuzana bamugeza ku imbere ya police nibwo bakoze urusiga bavuga ati umuntu rwose ntago mu mukura hano ubuyobozi bwo heje ubutarahagera mbese byarakaduvaye bakomeye cyane none bimaze kugenda gutyo ubwo nibwo abapolisi bahano bagerageje kwigeza y'abantu bavuga ati mutuze ikibazo tugiye kugikurikirana nako twagezaho ibintu byabereye twabibonye natwe tugiye gukurikirana aba bantu baturage rero kubera uburyo bwari babaye kubera umuntu wabo yapfuye bavugisha induru cyane bikabije nyine kugeza ubwo nyine ambulance iteyemo ije gutwara umurambo nuko rero mushinya w'abaturage babara yadukiye barakubise bayimana kugeraho cyangwa nk'ibindi bimubona ariko byatewe n'uburakari bwari bukabije kuko izi nkera gutabara ni ba bantu bari bisamba ni ba bandi birirwaga biba amatelefone hano ni ba bandi bakoraga abantu mu mifuka noneho barangije babahakazi polisi bahakazi kubwira ikorana kuko babonaga wenda bashiritse ubute bwo kubafata
ubu ni ubucuruzi bwiganjemo abagore kandi batavukiye mu murwa mukuru Kigali abatwabavugishije ku munsi w'urupfu rwa mugenzi wabo
njye naje nk'uko abandi bazi kiganje guhindura ubuzima nzagushakisha uko nkora birantunze nta kibazo abana banjye bariga kandi bakarya sinsaba siniba sinsambana
nawe nitwumva wapfuye urumva bizaba ari byiza se
n'ubu ngubu ngiye kugenda ngiye gukora nose ndava mu muhanda
turashaka kumenya iyo babifashe babijyana
nawe uzamwe ibyo bintu ndabijyana
kugira leta wakemura iki kibazo
ntago nazana mabandi bamabandi babajura ari bari bo ngo bahakazi hano muri gare bari kuzana abantu bazima bafite uburere banatozwa batoragure babandi bamamarine nabandi nibo bakora aka kazi ni nabanywe burumoje ikindi nabwo si inyungu z'igihugu ahubwo ni inyungu zabo bwite kandi noneho bakanashyiraho no kutagira discipline
ubundi yayakwatse senyisa cyangwa urumugore akakwaka ibintu kabimwima akwishyira mu mutwe paka kujyanye
ibintu uvuga ni ibiki
ubundi yakubwiye ngo dusambane ukanga kugenda aho yakwa kumurengeza ukawumwira akakwishyira amataka kwishe umurengeze
umurengeze ni iki
nimba gufashe ukabura senyiza cyangwa turuwasa ahita kujyana none subu umukene azacumuza bamwice umuntu niyiba ntibamwice tuzabaho gute twibase tujya kuba indaya leta nimutuvugane tujya gupfa nk'ibimonyo
kubera iki mwumva ko mwese mwashakira ubuzima mu mujyi wa Kigali
biterwa n'ubushobozi nawe uri umuntu mukuru ntabwo abantu bose bareshya hariho n'utubasha kubona nabi birajyana mu muhanda ariko undi yabona bitanu kubati nzagenda ndangure iki kintu nima ndangwe imbuto za bitatu nzakuramo birindwi nishyura inzu ya 15 bizaninda kubahe munsi mwikanevu ntabwo tuzamu gihugu harimo abica bagifite kwicara mu mitima yabo
kuko yamagutwe nka gutyo ukajya kuba igikondo utajyanye n'umwana wawe turarije tuba dufite abonka abiga urumva cyangwa ufite nk'umwana umwe abantu benshi murabizi ko bamwe bagiye bapfushiriza abana mu mazu babafunze babuze ababafungurira twagira ngo mudufashe
igikondo bakujyanyeyo kangahe
igikondo najyayo kabiri
uzira iki
nzira kuzunguza
ntabwo wabireka
rwose njye mfite ubushobozi nabireka ariko ntabwo nabireka kuko nibyo bitunze abana banjye murama n'ubuzima bubi bushoboka bwose njye ntabwo nakongera kuzunguza n'ubushobozi bukeya mfite kuko nanjye mbikora numva bitandimo n'ukugira ngo nirengere aho kugira ngo nzibe njye nzazunguza ubuse murashaka ko tuba indaya
ikibazo kiriyongera cyangwa kiragabanuka
kiriyongera kubera ubushobozi bukeya abadamu barava mu ngo abagabo babataye bakaruhukira muri iyi gare indaya zirava mu buraya zikaza muri iyi gare
umurongo ubutegetsi bw'u Rwanda buhagazeho ni ukurandura burundu ubuzunguzayi Nyuma y'urupfu rwa Theodosi Uwamahoro wazize ko yanze gutanga ibicuruzwa bye kubashinzwe umutekano, ubutegetsi bwatumije ibiganiro igitaraganya n'abazunguzayi. Ni ibiganiro buvuga ko bigamije kuzamura abazunguzayi bava mu muhanda. Abazunguzayi nabo bemeranya n'ubutegetsi hagasigara ikibazo cy'amikoro.
Ejo bundi bamfashe ibigori barabimena, n'umwana yandiye mpanya bimena mu kiraro cya hariya, nta tuzana ikigori na kimwe, abana banjye barahungabana, dore nk'ubu ubu ntago nabesha, abana banjye bose bararwaye. Ngira n'abana nkabura ubushobozi bwo kujya kubahira ishuri, bakabura uko biga. Bayobozi bacu rwose ntago twanze ko twatera imbere, nimudushyira rwose mu mushinga muri koperative, tuva mu muhanda, reka tuba amayibobo rwose batwita amayibobo, twataye agaciro, nta gaciro tukigira, cyane cyane twebwe ababyeyi ntawe utwitayeho.
Murabizi neza yuko birwa turiko muri gare si uko dusuzugura leta, nta nubwo dusuzugura abayobozi, ariko ikibazo dufite ni uko tugira amikoro makeya yo kuba twava mu muhanda. Ndagira ngo mudufashe, mudushakire aho twakorera, ndetse mudutere n'inkunga, kuko twebwe ubwacu amikoro yacu ni makeya.
Ibiganiro nk'ibi byo guca abazunguzayi muri Kigali si bishya, kandi bakanguriwe no kwibumbira mu makoperative, gusa bumvikanisha ko amikoro bageniwe yaburiwe irengero.
Ikibazo cya kabiri mfite ni ikibazo cy'uko kuko twebwe ubwacu amikoro yacu ni makeya.
Ibiganiro nk'ibi byo guca abazunguzayi muri Kigali si bishya, kandi bakanguriwe no kwibumbira mu makoperative.
Iyo twarangiza tugagaruka mu muhanda. Ndagira ngo icyo kibazo mfite rwose muduhe igisubizo, ndetse munasobanurira abenshi badufunga nimba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Murakoze, ibibazo byanjye ni
hari igihe bigize kudufunga, umuntu akagenda akagera igikondo akamaraho nk'amezi atatu, ariho n'abamaragaho nk'ane, ngo bari kutuziza yuko twari amafaranga, kandi ayo mafaranga ntayo twigize tubona. Usobanura abadufata yuko ayo mafaranga ahari ntabwo tuzirengero ryabyo, twahereye batandika tukaza tugasinya ngo amafaranga yaratanzwe, ariko amafaranga ntabwo twigize tuyabona.
Ko bavuga ngo tuve mu muhanda, n'ubu narya soko twemerewe tukaba tutaribonye, na ya mafaranga yagira ubucuruzi batubwira ntituyabone. Muraduteganyiriza iki? Tuzava mu muhanda gute? Tuzabigenza gute? Tuzakorera he? Murakoze.
Mu by'ukuri rero ntabwo nizimba mu magambo nta kindi mvuga, ariko mu by'ukuri muturengere, kubera yuko mu Kinyarwanda iyo umuntu ari umunyantege nke ntabwo wamunyuraho ngo umuhutaze, ahubwo uramusindagiza kugira ngo mugeraho mwese. Murakoze cyane, ijambo ryanjye ni
icyo kintu ndagira ngo gishinge abayobozi. Iki kintu gishinga abayobozi bakicareho, nimuvuga ngo musohoye amafaranga, mumenye niba nayabonye, mugikurikirane. Impamvu mbivuga ndayizi, ibyo mvuga nabikurikiranye, sinshinze abayobozi bakuru, ariko amafaranga ni nk'umugani baca ngo ikirogo gitwuriye kitaruzura icyo hasi nticyuzura, kuri amazi amanuka mu nzira ikirogo gikurutse kibanza kuzura. Ubwo rero ko hasi ntacyo kizira, ntabwo ndarangiza uyu mwanya, nawe utegereje igihe kinini byahoraga bindi, ariko mureke mbatume. Twakibaje dufite amakoperative, ntabwo turi abanebwe, ntabwo dushaka kurya ngo tuyamare ayo tuzunguzamo. Ayo majana turabika tubikana arenze ijana, tukajya muri amasako twarafunguje. Umugore aho utafite sako ntawe wabona, ariko turategereza tugategereza tugaheba. Noneho abahari ni bakeya, nabo barahari, basanga ari uguta igihe 500 wayabika ukayishyira mu gasosiyete ukaguramo agatenge kambara, ariko ugasanga ntabwo birimo kuvamo, kubera ko bukubwira ngo bita nzagufasha ushiduka hari ibindi bintu bibereyemo, kandi ari wowe bakakurangaje imbere. Kuvuga ngo mukurikire abayobozi babakemura ibibazo, ugerayo rwose tukagenda pe, ariko ugasanga ibyo ubaza si byo bagusubije.
Murwa Rwanda ndagutinya, bakuvuga byinshi by'imvange Kigali we, aha nguri Nyarugenge ngigendwa n'abifite. kigari kavugiriza kwantuza kwanaka basesagura
ureka ureka inukuri
bego kuri ko sindi kinyoma ndege inaze sindi nabi twerengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kwaba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarenge isango ntigutange
murika muri kirukuri
Muracyari na Eric bagira ubusa mu kiganiro dusangira ijambo aho tukiri ku ngingo yo kureba ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi ubutegetsi bw'u Rwanda bufite intumbero yo kurandura vuba intore yishakira inzira kabone no mu ishyamba ry'inzitane n'amagambo amenyerewe ku minwe y'abanyapolitiki mu Rwanda n'abazunguzayi ubutegetsi burifuza ko bishakamo ibisubizo kandi kuzunguza bikazaba kera habayeho Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru gakorerwa mu bucuruzi bwo kuzunguza
tukeneye kugira ngo tuve hano twafashe imyanzuro tuve hano dufite ibisubizo by'ibibazo byacu nta munyamahanga uzaza kudukemura ibibazo nta nubwo tuza tega amaso cyangwa amaboko arundi umuntu ugomba kubidufasha kubikemura uko twicaye hano buri umwe wese afite igisubizo mu ntoki ze icyo tugiye gukora ni ukuganira kugira ngo turebe uko tugiye kubihuriza hamwe murabinyemereye harambashimiye rwose ubwitabire bwanyu urugwiro mwatweretse ukuntu twabonye muri abantu basobanutse tukaba twizera ko turi buze kuva hano rwose icyo bita umuzunguzayi tubyumva mu mateka ngo hano hahoze umuzunguzayi byakwemera aha tujye tubivuga mu mateka ngo muri gare ya Nyabugogo mu nkengero kera higeze kuvugwa ngo hari abazunguzayi siko bimeze ariko uyu munsi akaba ari abantu bifitiye umumaro kandi bawufitiye n'igihugu murabinyemereye aha nicyo cyatuzanye twese rero tubigira amateka tujye tuvuga ngo hahoze abazunguzayi ariko uyu munsi ni abacuruzi uyu munsi ni abantu bihangiye imirimo uyu munsi ni abantu biteje imbere bagateza n'igihugu cyabo imbere
ufatiye kugiha abazunguzayi bamaze hari abaheraho banzura ko ubutegetsi bwananiwe kubaca nk'uyu mukecuru uri hejuru y'imyaka 60 atunzwe na gataru
akaze cyane nitwa Nyirabambogo Marita murenge wa Jabana ubu rero kose ikibazo cyo mu muhanda muvuga nge aba bose bacururiza muri uyu muhanda ntabuze kubanje mu muhanda natangiye gucuruza kare agataro k'iminuki napakaye mfite imyaka 20 mera ubwo acuruza ku gataro kugeza n'isaha gucuruza ku gataro kandi ndakubita kandi iki gikondo nkavayo hari ubwo mvuga nti mani ishobora byose n'ibimana nzi kumva cyangwa ikamenya kureba iterambere abantu bavuga ni ibihe ngo rero rwose mana ishobora byose hariya muri gare niho nza n'uko tuneke na kera kera nagira ibyago ubwo batwita za mayibobo ahubwo hari za mayibobo mbiti iteye ubwoba bari abantu mwazanye muri gare niba ari abantu niba ari za bantu byaratuyobeye ni abantu bameze nk'ibisimba rwose mu by'ukuri ingabo z'igihugu murakarama polisi murakarama n'abayobozi batuyobora na perezida w'u Rwanda arakarama atanga ibintu pe ariko ntabwo bitugera baca umugani ngo akanyamaswa gato gakiza kandi gatunga kanini ubu rero icyagenerwa abuzukuru banjye mu muhanda gitunga ababishoboye ababigeraho twaragowe pe iyo ubona ntangira mfite imyaka 29 nkaba mfite imyaka 60 n'indi mfite abuzukuru bakuru tungana ariko ndacyari mayibobo yo mu muhanda nakora iki abuzukuru banjye bakora iki ko batize n'uwize narihiye umwana w'imfubyi wamaramaje ababyeyi be bapfuye
muri mirongo cyenda na kane mu byukuri na muri iyi suri rya sponderi yarize ariko baricaye ndimo kubabaza mu muhanda mutira inshuro ayiwe data we
Ibi biganiro byo kumugoroba kwa gatatu tariki ya 11 z'uku kwezi byafashweho umwanzuro ko abazunguzayi bajya kwibaruza mu mirenge baturukamo ubutegetsi bukazabona kubaca mu matsinda yo kubafasha Madame Diane Gashumba ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango
Kugende mwiyandikishe tumenye aho mubarizwa sibyo niduhurira hangaha tuzaganira ibintu bifite akamaro tuzareba ya matsinda reka turebe imirenge iri muri uyu mujyi wa Kigali ningahe 35 reka tuvuge ngo nge sinshaka no kubita abazunguzayi reka tuvuge wenda ngo muri igihumbi iyo mirenge ko ari 35 tugiye mu matsinda nitwaba 30 kuri buri tsinda itsinda ry'abantu 30 murabona ryatunanira kuri hugura kuryigisha kwishakira ibyangombwa no gushaka uko twabazamura abantu 30 ku murenge murabona batunanira niyo barenga bakaba 40 ariko bishyize hamwe bazwi sibyo ibyo bintu turabisezeranya ndaza gusabanya kuwa hameya duha umunsi tuzaze twiyandikishije kandi tuzaze dufite n'ibitekerezo ntabwo ari ngombwa no gucuruza twese nitwicara hamwe tuzasanga harimo intore dushaka gukora n'amatorero tukayahuriramo twese akaba hari itorero ririmo meya ririmo abagore bajabana 20 akabirindi ririmo umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore tugashaka imishinga tukazamurana icyo gihe dushobora no kubabonera n'abandi badamu w'abanyarwandakazi nimufite se abadepite mwitoreye nabo dushobora kuzabazana uriya munsi ariko tutaje kubereka iki akajagari tuje kubereka abagore bishyize mu matsinda uriya munsi tuzagera ku myanzuro ifatika tuzamurane turebe ikibazo cyo kuvuga ngo se muri iyi minsi irabimeze bite tunarebe ngo dukeneye ayo mahugurwa sibyo hari igihe twasanga dukeneye amahugurwa mu kuringaniza imbyaro nk'uko vice mayor yabivugaga tukarebera hamwe niba mufite mitiwere uriya munsi tuziga ibintu byinshi cyane kandi bidufitiye akamaro sibyo umukecuru nk'uyu nguyu igira imbere umukecuru nk'uyu ejo tuzamubona ahagaze hano imbere atanga ubuhamya ko yavuye mu cyiciro runaka yagiye mu kindi ntituzongere kumubona yigamba ko ari nyirakuru w'abantu bari mu muhanda ntabwo bikwiye sibyo tubigire intego tujye mu matsinda bizatuma n'ubuyobozi bubasha kudufasha kurushaho kuko tuzaba tuzwi turabyumvikanye
ubutegetsi buvuga ibi imbere y'imbaga hakunze kumvikana abazunguzayi n'abandi bajujura ku kigero cyo hasi ko kurandura ubucuruzi nk'ubu ari ihurizo rikomeye hafi yo kudashoboka nyuma y'ibi biganiro kubazunguzayi ni igihirahiro gikomeye cyo kumenya ngo mu gihe bagitegereje ubafasha bazaba babayeho bate
njye nabanza kubashima nk'abanyamakuru ariko kubera uburyo bari baduteranyirije hano kandi bakeneye kutugira inama kugira ngo tubashe uburyo bwo kuva ku muhanda bavuye hano nta mwanzuro badufatiye kandi twari tuzi ko bagomba kuduha imyanzuro myiza tukava hano tunoze badusize mu gihirahiro kubera ko bagiye nta mwanzuro baduhaye kandi mu by'ukuri cyari kituzanye twari dukeneye umwanzuro wabo kuko bari abayobozi kuko batubwiye kuva kare twirirwa twicaye hano tubategereje ariko bavuye hano nta mwanzuro baduhaye
ntabwo babwiye kujya kwiyandikisha se
batubwiye kujya kwiyandikisha yego turabyumva ariko nta gihe baduhaye batubwiye ati ibyo ari byo byose mwishingire muri aya matsinda noneho nimujye ku mirenge babakire nta n'umuyobozi batubwiye ati uyu n'uyu muzaze mumugana nuko batubwiye ngo tuzajye ku murenge kandi ibyo bintu burigihe niko baza bakatubwira nta mwanzuro n'umwe bajya bava hano bafashe ubu bizongera bifata undi mwaka kandi twakagombye byibuze kuduha iminsi nk'itanu kugira ngo muri ya minsi itanu tube turangije ibyo ari byo byose kubahiriza amategeko naretse kuzunguza urabona nkangurirwa gutanga mituweli kandi iyo mituweli yo nkoreye cya gihumbi mba nkivanye muri gare nta muntu mba nibye mba naranguye umwenda nkaho mwakanyunguraho 500 yari imyenda ibiri urumva ni igihumbi nkazagitanga kuri mituweli banyaka n'icyo umutekano wo mu murenge nkagitanga niyo mba nagikuye nta muntu mba nibye ubwo rero ikigerageza gukurikiraho nuko bari batwumvishije uburyo bwo kugira ngo badushyire mu makoperative bakaba bavuye na hano batabitubwiye batubwiye kwiyandikisha ariko nta yindi nshingano yindi baduhaye nta mwanzuro n'umwe
muramubayeho mute
muri no minzi natubwo nuko ukomeza tugakomeza tukashakisha uburyo bw'imibereho tuzunguza nk'uko bisanzwe
no mu mama w'abana batatu fitemo umwana umwe wiga garidienne ntanga 140 nuko uvuga ya amafaranga ntanganya kurano muri gare nkaba mu nzi 2020 ya amafaranga nishyura inzu nyakura hano muri gare ese nibavuga ngo nituve hano mu muhanda nta fondation baduhaye duheraho wa mwana zicara none se mu giye kingana iki kugira ngo natwe tumenye icyo kizere reba nk'ubu ngubu ndataha abana bashake kurya kwagiye ngo tuzaje kwiyandikisha ndagenda nicare mu rugo ntabwo ndi bitaye ngo nkore
nkorera muri gare ya Nyabugogo nturutse Masaka bano bayobozi bacu turaganiriye koko ni byiza ariko tubabajije ibibazo ntabwo badushubije ngiyewe mfite igitekerezo cyabo muturambye ngereranyije bari gushaka kutujyana mu masoko hirya no hino kandi nyamara abantu batugurira n'abantu baba bicaye mu makwasiteri bateze bagiye si uko baba bataciye ku marimatasiyo natanga urugero nk'abamotari bakorera hano mu mujyi wa Kigali ni abamotari benshi ariko buri mumotari agira nimero imuranga kuri jire ye akagira na koperative abarizwamo iyo aguhemukiye ufata nimero ya jire byonyine na koperative abarizwamo bakamukurikirana nkaba numva ahubwo abayobozi badufasha bagashinga koperative ihamye ikagira biro bakadushakira umwambaro bakaduca imigabane ubundi tukagira nimero zidufite mu mugongo zikajya zituranga ku buryo muri biro yacu dushaka kuvuga ngo nimero 10 ni za byishimo waba ukoze ikosa bakagukurikirana hanyuma bakatureka tugakorera muri gare dufite imyambaro ituranga dufite aho tubarizwa tugakora neza dukeye tudatesheje agaciro cyangwa se ngo tube tubayeho nk'aho turi umwanda naho ubundi ayo masoko bari kutujyanamo aho hirya ku nkengero tuzahagera tubora abakiriya nyakubahwa twongere tugaruke usange nanone ntago bashatse umuti w'ikibazo kirambye
so nukuvuga ngo Nyabugogo ntago mwayivirira
nukuvuga ngo ibyo bakora byose uko ubuyobozi bwakora bwose ntago Nyabugogo abazunguzayi bazacikamo kuko bagura amaji baciye ku marimatasiyo aho bageraga bagura umugati baciye kuri alimatasiyo ahubwo nibadushakira iyo myambaro tugire amanimero tugire dukore tuzwi dufite isuku ku buryo n'umugenzi azavuga ati iyi ni koperative irazwi mu mujyi ndagura umugati sange supfuye ndagura ji sange ni nzima hanyuma n'abandi bashasha bazajya bagenda bazajya baza banze bashaka ibyangombwa bya koperative babone umwambaro babone gukorera hehe mu kigo niwo muti waba umuti w'ikibazo kirambye niwo waba umuti naho ubundi ikinonko kubera uburenganzira gihabwa n'izuba ushobora kugisitaraho urwara rukavamo gifite uburenganzira bwo kwiyitibuye kandi ataribuye
uravuga icyaho ngaho
aho ndashaka kuvuga ko urona nkuri ya muntu wapfuye muri gare bafasha abantu babajura bafite bakese muri leta babita ngo nihinduka barabazana babaha uburenganzira byo gufata abantu bazunguza muri gare kuko baba ari ibisambo bazaho bakubita abantu bakabica iyo bakubise umuntu umwe gutyo ahita apfa ubwo niho ngereranya cya kinonko iyo izuba rivuye mu ki iyo ugisitaye irwara ruvamo ukagira ngo usitaye ku izara bwawe twarafatwaga tukagira ngo dufashwe na polisi cyangwa abasirikare murakoze
Magingwa y'ibiganiro bitaha biganisha ku gukura abazunguzayi mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ntibiramenyekana.
Arakoze mugenzi wacu Eric bagira ubusa wibanze cyane uyu munsi ku kibazo cy'uko guverinoma y'u Rwanda ishaka gukura abazunguzayi mu mujyi wa Kigali. Ingingo twifuza ko mwe mutwumva buri munsi nkuko twabwiye mu minsi ishize iki kibazo kimirimo ikibazo cy'akazi cyane cyane ku rubyiruko ndetse no ku bandi bantu ni ikibazo twifuza kujya dukomeza kubagezaho tuganiraho namwe mu biganiro byacu bitaha namwe tubasabye kwitabira gahunda zacu mutugezaho ibitekerezo mutugezaho ibyifuzo ndetse n'ingamba mufite aho muri ndavuga aho mutuye aho mukorera aho mwiga ndetse naho mugenda kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi nkuko bisanzwe mbifurije ibihe byiza
irambo na biryogo muhima cyahafi gakejo kimisagara nagitega umugi gatatana kisozi kakiru nakisikiro